unobutengu wami yamthanda ngizoshada naye. Unobutengu wami yamthanda ngizoshada naye. Izo shata naye. Izo shata naye.
Oh,
Bye.
Hamba kahle dong.